nalima nyingi sijakula ate kwecho tata yafanga sinetupa olwe suvye lyo kusoma nelikubwa nakaba na ye Yesu wange nampa tata eyankuza tata yerekereza bambi nansasulira fizi zange yatasoma neyewayo nzimbo bulungi katizize tata nkwebaze bulujjudde dadi webale okwewayo olw'obulamu bwange sebo webale wanyiga ebiwundu by'omutima gwange funanga akuketwa gabananga eraba mukufe baduka olwimbereyo bubano nyabula mulunji obusinga kawona ye omubisitani yabediza yabasasanya.